Tsunami, baby.
Chegero gonda agi mwane to sangalino baby nenyo mchegero gonda agi mwane milamba chego mina kupenda kiukweli sio chocha kama nikosa mwenzako minifunga na mina mimi ma baby unanipenda kama kupenda nikosa situfungwe
baby I promise to love you forever. I promise, nitakupenda momete ino sui.
Kiangalin baby, olenjin moti nyegi. Kioma ya bimanin ogir nego no chance. Icha maguno agile momishida. Kama ni mali tutatafta nawe. Just to be open, oti nyegari baby. Konge terai ni magibu negeldo Oti nye mare ne yote gungo Konge terai ni magimenye landi
Mina kupenda kiukweli siyo chocha Kama nikosa mwenzako minifungwe Na mina mini ma baby unanipenda Kama kupenda nikosa situfungwe
Baby I promise to love you Forever baby momente ino sweet Leo mina promise, I promise Nitakupenda momete ino sui
Daddy na mami wamesumbuka sana Miaka zinaenda ila bado sihoi Nataka twende kesho tuwa surprise Mapema morning kabla jua lirise Niwambie wendo bafu wangu Watulie una mimba yangu Niwambie wendo roho yangu Watulie una mimba yangu
Baby I promise to love you Forever baby momente ino sui Leo mina promise na promise I promise Nitakupenda momente ino sui
Kwa gasole miche gurenge mafundi Kasi mwango shar utegori gabi Timu shaine perepere kila kona Baby wako ame o Ribenge baby matigwa chinafas Giricho mienyo paka tufike fa Ribenge baby matigwa chinafas Giricho mienyo agotke itolilo
Mina kupenda kiukweli siyo chocha Kama nikosa mwenzako minifungwe Na mina mini ma baby unanipenda Kama kupenda nikosa situfungu
Baby I promise
yeah.
Forever baby momente
yeah. Representing White House Empire.